Toto nywele laini, yani singa singa zina shaini. Malaika katoka mbinguni, ahe, nyota ya jani memaini. Yani ni mkali kidizaini, ana kipini kitovuni. Hehehehe, kumwacha sitamani.
Imedata
kwake ye,
mama
I will never lie.
Sina ujanja kwake,
kwake
namawa.
Nipo tamwa pilipili manga, niko roge sene kwa mtanga. Ni kwako nimengoa nanga. Saulishe, saulishe, saulishe.
Zamani
my baby, burudishe, burudishe, burudishe. Mama,
Doro, Doro, Doro.
Sije niacha Doro.
Doro, Doro, Doro.
Nikabaki solo.
Doro, Doro, Doro.
Sije niacha Doro.
Doro, Doro, Doro.
Nikabaki solo.
Oh, oh. Nazi changa changa, ni baby panga panga. Mtoto mzuri kama wayo kadana dana. Mima msambwana, limeni kamata. Chura si chura, kisura cha chotara. Johnny ku baby, oh baby, wewe. Mukure keze, dekeze, wewe. Tupande ndege, oh ndege, wewe. Nikure keze, dekeze, oh baby.
Toro,
Sijanacha,
Toro,
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 Sijanacha,
Toro.